nanjye Edirwema mukomeze mugire weekend nziza.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Dusangire ijambo y'uyu munsi twayihariye ikibazo cy'ifungwa ry'umuhungu w'umunyenganda Bwana Francisco Xavier Mironko. Ubu nawe ni Jean-Pierre Mironko. Uyu Jean-Pierre Mironko yafunzwe azizwa kwiba umuriro w'amashanyarazi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda REG. N'umuriro ngo wibiwe mu ruganda rukora ibikoresho bya plastique rwa se Francisco Xavier Mironko. Ukivuga Mironko, iri zina ryaramamaye mu Rwanda no kurenza imbibe zarwo. Muti kubera iki noneho? Nta kindi nuko hagana mu 1970 aribwo umusaza Mironko ku myaka 21 y'amavuko aribwo yatangije igitekerezo cyo gushinga uruganda Mironko Plastic Industries. Niwe munyarwanda wa mbere wagejeje uruganda ku butaka bw'u Rwanda. Mu bihe byo hambere hari bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'abanyarwanda mu bucuruzi buciriritse byamwitiriwe, na cyane ko byabaga byanditseho izina rye. Aha nkakubwira nk'ibyifashishwaga mu mwanya w'iminzani bizwi nk'ingemeri mu kugura no kugurisha ibishyimbo, amasaka n'ibindi, bapima nk'abapima ibiro n'ibindi. Icyakora kugeza ubu uruganda rwakoraga ibyo bikoresho rurakora gake cyane. Ahanini uko Mironko nyirarwo abisobanura, byumvikana ko yahuye n'amananiza mu bihe bitandukanye ndetse n'iki cyorezo cya virusi ya corona cyayogoje isi yose. Jean-Pierre Mironko akimara gufungwa, hari amakuru yatangiye gucicikana ko yaba ari se wafunzwe. Ikiganiro cyacu kiza kwibanda ku ifungwa ry'umuhungu we Jean-Pierre Mironko ugenzura urwo ruganda n'ibindi bikorwa, kirabaza impamvu yafunzwe. Kirabana n'abamurega umunyenganda sumubyara Francisco Xavier Mironko ndetse n'abavuga uko bazi Bwana Jean-Pierre Mironko. Ibiri mu bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga biratandukanye. Hari abari kwibaza impamvu umuhungu wa Mironko yafashwe agafungwa azira kwiba umuriro w'amashanyarazi, mu gihe ngo hari n'abandi bafatwa bigatangazwa ariko ntibafungwe. Abo bakibaza niba nta yindi mpamvu yabibiri inyuma. Ibyo biboneka cyane ku mbuga nkoranyambaga. Urundi ruhande ukavuga ko niba koko muhungu wa Mironko yaribye umuriro w'amashanyarazi, amategeko yakubahirizwa. Muri iki kiganiro ntibyemewe ntibyanadushobokera kuvugana n'ushinjwa icyaha. Ariko ijwi rya Amerika irabumvisha, kuko si umubyara abona ifungwa rya muhungu we. Mironko yumvikanisha ko na mbere yo gushyira muhungu we mu buroko yagiye yabangamirwa mu mikorere. Yabangamirwaga nande rero? Ni kuki yabangamirwaga ndetse n'uruganda rwe rukageraho rushyirwaho ingufuri? Mironko usanzwe atagaragara mu bitangazamakuru kenshi, kuki noneho yatoboye akavuga? Ibyo n'ibindi mu kiganiro dusangira ijambo, ntuve kunyakira amajwi yawe.
Amahoro ku giti cy'umuntu, uburenganzira bushobotse.
Gutangira ikiganiro ndabanza mbumvisha uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG gisobanura uko umuriro wacyo wibwe. Bwana Prosper Mubera uvugira icyo kigo yavuganye na mugenzi wanjye Asumta Kaboyi, maze yirinda gusobanura inzira avuga ko zakoreshejwe mu ibwa ry'umuriro w'amashanyarazi bikozwe n'uruganda rwa Mironko.
Ariko kugira ngo tubisobanure nko kwigisha abantu uburyo bazajya biba, ntabwo twatanga details y'ukuntu yagendaga abikora.
Oya, ntabwo ari byo nari ngambiriye. Nashaka kubabaza gusa ngo ni mu gihe kingana iki mwaje kubona icyo kintu?
Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute, kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri system dukoresha.
Ntabwo muzi ngo byari byaratangiye ryari?
Sisteme yacu niyo iri bubitwerekeye mu bintu barimo kugenzura.
Ntabwo muzi agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute?
Nibwo tuzabimenya, kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabyo. Kuko dufite sisteme dukoresha itugaragariza igihe umuriro watangiye kugabanyuka, kuko urabona yarafite faze eshatu, ariko izindi ebyiri yarazivanyeho akoresha faze imwe. urumva ko twari dufite yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga ibindi binyura muri fraud.
Ubusanzwe ntabwo ari uwa mbere wabubonyweho n'icyo kintu, umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi?
Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Hari itegeko rihana abantu biba amashanyarazi rirakurikizwa. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ahita ariha amande ya miliyoni 10, noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura.
Yego.
Aho inzego zishinzwe umutekano zigakora n'akazi kazo.
Kwiba amashanyarazi bigendana n'ibyaha biri penali bishobora gufunga umuntu cyangwa yishyura amande?
Hari itegeko ribigenga penali n'ubujura nk'ubundi kuko bimunga ubukungu bw'igihugu.
Nakwibutsa ko inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha zemeje ko Muhungu wa Mironko yazishyikirijwe. Nk'urwego rw'ubushinjacyaha rukavuga ko icyaha rumukurikiranyeho gihanishwa imyaka iri munsi y'itanu n'ihazabu cyangwa se kimwe muri byo. Ijwi rya Amerika itangaza aya makuru ku nshuro ya mbere hari ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa gatandatu ntiyahagarariye aho. Yegereye umunyenganda Bwana Francisco Xavier Mironko igamije kumenya ibimuvugaho na Muhungu we. Ndabanje kumubaza uko yakiriye inkuru yavugaga ko yatawe muri yombi.
Nyine nabyakiriye nk'uko n'abandi babyumva, ntabwo nari guhita mvuga ngo bimbabaze cyangwa binshimishe. Ngicyo nibanzeho n'umwana wanjye bafashe Mironko Jean Pierre bakagenda bakamufungira ubusa, nicyo cyari kindi mu mutwe. Impamvu uvuga ko bamufungiye ubusa ni uko namenye yuko yarenganye.
Mwadusobanurira ako karengane?
Akarengane n'uko nyibimenya ko bamutwaye naragiye njya muri rege. Ndababaza nti byagenze bite, ati umwana wawe yivye umuriro, none dukora iki ko nakoranye namwe kuva kera? Ibyo bintu ntabyumva, n'inganda zose zigikora uretse n'iza plastike n'izo nari ifite zose, ko n'ibyo bintu ntigeze mbyumva byagenze bite. None ubwo zidakora, ubu nibwo bagiye kwiba umuriro, ubwo se bari kugira bate? Nta n'icyo bawukoresha. Ati noneho icyo twakumarira, uraduha amafaranga miliyoni 10, umwana wawe turatelefona ugende bamuguhe. Nari rukanze amafaranga ubwanjye, nde nta naho nyuze amafaranga ndaterura njyana kuri banki bari bambwiye ndaverisa, banteraho amakashi bati ngaho ugenda ujye aho bamufungiye igikondo, turabahamagara bamurekure. Ndagenda ngezeyo umuntu wo muri ribu ati ahubwo dosiye maje kuyohereza mu bushinjacyaha. Ngezeyo ubwo hari ku wa gatanu, bati abashinjacyaha ntabahari. Ni ugutegereza ku wa mbere ndirukanka no mu bushinjacyaha. Ubwo na Jean Pierre baba bamugejejeyo usanga bari kumubaza, birarangira bati tuzaguha icyemezo cyafashwe mu minsi itanu ndataha. Ubu rero iyo minsi itaragera njya kumusura, avugana nawe nanjye nsaba akanya gato ngo musuhuze. Muri uko kumusuhuza naraprofise mubaza iby'ingenzi.
Yego.
Ni wa mwana we bite byagenze bite iby'amashanyarazi baturega? Ati nanjye ntabwo mbizi, njyewe nari nibereye mu mujyi numva umukozi arampamagaye ati hano hari abantu baje, harimo abapolisi, harimo abanyamakuru ba za televiziyo n'abantu benshi banyuranye. Ati nuko nanjye ndagenda nyinjira, ati turagufashe. Ati bantwara bacyo. Ni none se wowe ubu kubona abantu baraje gusa bacyo baragufata gusa barakujyanye ntacyo mupfa ntaki? Ati abo bantu mu by'ukuri nari nzi ko ari ibintu bisanzwe gukorana n'abo bantu. Ati abo bantu igihe cyose bajyaga baza bakinjira muri ayo mazu harimo ibimashini by'amashanyarazi, ntazi n'ibyo ari byo.
Byawe?
Haba harimo ibyabo n'ibyacu. Uruharuma za kabine zitandukanye. Ati izo kabine uziko kuva kera aribo batwaraga imfunguzo zabo, buri gihe bakaza ku umugihe bashaki bakabigenzura. Noneho ati icyo nkeka naba ndi kuzira bigeze kuza muri iyi minsi, ninjiye ngiye kubona mbona binjiye mu kigo, buri kigo ibiti baratemagura. Mpamagara abazamu ngo abo bantu n'abaki badutemagurira ibiti? Ati nuko birambabaza mbabwira na nabi, ndanababwira ngo nibanavemo. Baragenda data ariko mbona bagenda batishima, tagaruka abandi ngo waje kurorova ngo za transfo ngo zo mu kigo ngo tugirane amasezerano. Ati se turagirana amasezerano kuri transfo zacu kubera iki? Ndavuga ngo barananirana. Nanone ngo ubwa gatatu barongera bagaruka, sinzi ngo n'ibindi byagize. Ati ngira bwo mbona harimo ikibazo, nteze kuki utabimbwiye? Ati nari nzi ko ari ibintu administratif biri bushire. Uko yabimbwiraga numvaga harimo akagambane. Muri ako kagambane rero n'uyu munsi mu gitondo ngiye kumva numva mu bashinjacyaha barampamagaye.
Mugezeyo babajije iki? Mwagiranye ibihe biganiro?
ibindi wo nkubwira ni uko nababwiye nababwiye uko ibintu byagenze ndetse bambaza n'icyo mbitekerezaho ndetse mbabwira ko ntazanabirekeraho ko ibintu bigomba guhagurukirwa bikajya hagaragara nta kuntu bishoboka kugira ngo abantu baze bafate izina mirongo nakoreye imyaka n'imyaka ngovuge ngo barajye kuryica uko bishakiye bajye gushaka abanyamakuru bandega ibintu batigeze bandega batigeze banyereka bagere naho babwira isi yose ubu hirya no hino ku isi barampamagara ngo byagenze bite hari n'abana banjye i Burayi ubu ntibakirya kubera izo nkuru barampamagara barira noneho nanjye nkagira emosiyo nanjye nta mahoro mfite n'ubu wambajije namubwiye numva rero mbere y'ibindi byose namwe ibintu murabimenyereye kundusha mubere aha ngaha kugira ngo murenganure abarengana ababarenganya nabo mubashyire umwanya wabo nanamusaba yuko nabazikurikirana ubwe nk'umushinjacyaha irebere ukuntu umuntu wajya gufata igisambo utasezeranye nacyo ukitwaza abanyamakuru ukitwaza za televiziyo ukitwaza abapolisi uwasesengura wese yabona ko hari icyo bivuga
mwari mukomoje kuvuga ngo harimo akagambane mwe nka Mironko François mutekereza ko ako kagambane gashingiye ku kintu
ako kagambane gashingiye kuri byo uwo mwana ejo yambwiye nanabwiye n'umushinjacyaha kuba baraje bakamutemera ibiti bakavogera ikigo n'uwo kikivogera impamvu mbivuga bagiye muri kabine z'imiriro ziri hanze barafotora baragenda baramufunga barangije bajya muri urwo ruganda barajagajaga barandika ibintu byose nta muntu uhari ntaki uretse abazamu n'abandi bana bari aho ngaho
ibiti byatemwaga kubera iki
ngo bashaka kujyana umuriro kuri prizo hariya bita kwa Kabuga hirya y'ibaye nyira aho ngaho rero ntabwo ubyumve nta kuntu umuntu yaza kurega amashanyarazi ari hanze afite aho acanira urwo n'uruganda aruvemo ajye no mu rwa kabiri narwo rufite kabine yabo muri aho uturuka utagize aho urira naho ngo ajyemo naho afungure ajyemo abare ndetse atahe ejo yongera agaruka ajye no mu rundi ejo bundi yongera agaruke umeze rwabaye mu rware ntabwo kiri urwanjye ntavuga ubwo se akarengane karenza ko nakaye nta nubwo ari n'akarengane gusa ntagasuzuguro gakabije ni nkaho mbeze ibyo bintu bitagira nyirabyo
kumva ngo Mironko y'iby'umuriro ni ibintu bishobora kumvikana ukundi abantu baratekereje Mironko yakinnye kugeraho ku umuriro
mwese ntimwe byiyumvira ntagahinda ni ikibazo gikomeye kandi nari nibagiye umwana yambwiye yuko ejo ngo umwe muri bo yaravuze ngo bazamwumvisha ntabwo se muri iki gihugu n'isi uyu munsi turimo abantu bakivuga bacyo ngo bazumvisha abandi kandi koko bakabikora ejo narebye umwana wanjye ahantu afungiye n'ukuntu ameze sinzi niba n'uwambajije namubwiye ibyo nagombaga kumubwira kuko yari emosiyo gusa yabimbwira nakumva n'abana banjye ukuntu bari kuntelefona hirya no hino uyu muntu kuko yaba yakoze icyaha nawe ubwawe ugisabira n'imbabazi ariko umuntu umushinjacyaha namubwiye ni ibintu ntabwo nzabirekera aho bishaka hose yaba n'inkiko nzabijyana sinzi niba nagombaga no kubivuga sinzi nawe ubu nagomba kubikubwira nta karengane gakomeye dufite inzego umuntu agiye kuri ribu ribu ishobora kureba ko uwo muntu afite icyaha koko ikaba yanamurekura niba yaramufashe dosiye ye nk'uko nari ngiye umaze kwishyura bakavuga ngo babijyanye n'ubushinjacyaha ubwo ibyo bamushinja bari babibonye nta muntu bigeze babaza njye nyir'uruganda ntibambajije nta nkete bakoze nta n'uwagiyeyo k'ubugenzacyaha bwa ribu sinigeze mbubona bagafata bakagenda bagafungaguza neza urumva atari ibyo bavugaga ngo byo kumvisha
hagati yawe n'ikigo cy'igihugu cy'amashanyarazi rege muri gukora na mutera hari ubwo muri kuvuga nabimeze bite
n'ejo nagiyeyo ndi n'umwavoka ndababwiye niko mwambwiye yuko ninishyura umuntu bamufungura bite bateze byagenze bite ntinagezeyo barambwira ngo dosiye igiri ku Kicukiro ngo mu bushinjacyaha ntingezeyo biranga ese umwe bwe nta kindi mwakora mwebwe twumvikanye mukansaba amafaranga nkayabaha ntazi n'icyo nyagura ngira ngo nibura umwana wanjye yewe uguma kugira ibyo bibazo gatereka da yemwe nageze naho nsubirayo n'umwavoka ndetse umwavoka agenda yanditse ibarwa arayibaha batoya baturayijyana kuri resebuse aho bayakira kuri resebuse tuhageze batoya bati ibarwa ntabwo tuzakira subira ujye kuzohereza mu buryo bw'ikoranabuhanga
nkurikije ibyo muvuze mumaze kudusobanurira umuntu ashobora kumva ko muri uko gutema ibiti mu kigo cya Mironko hagati ya Jean Pierre Mironko n'abantu ba REG bashobora kuba barateranye amagambo
cyane nonese ntibageze naho bandikirana nonese bagiye kumubwira ngo bazamwumvisha uretse kuba bifashe nk'umwana abona ko nta bantu bashyira mu gaciro bakora ibyo bintu reka mubwire ikintu kimwe kwa munyamakuru kira kigo ni kigo gicuruza natwe turacuruza nje uko nkize najyaga nkibona mbona uko abantu bitwara kuva kera nje nabonye bafitemo batera bwo mbeze nuko bagize wamaze guhahamura abantu haruze kururova amazi haruze kureba amashanyarazi abantu bagenda bakigabiza ikigo nka kira gikinze bakagikinguza bakajya mu nganda bakazijagajura umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu kumva ko nta kindi kigenderewe bakagira nubwo bajya kujya gushaka ibigo amashanyarazi naho abantu batuye batagize aho bahuriye nabo urumva nta kibazo kirimo
ntabwo tuzi bizava mu butabera kuva afunzwe igihe yawe umwe mwiteguye kurega ko babandurije izina
ibyo ngibyo twareka tukamanza tukamera uko bimera twashaka ko tuvugana tukavugana nk'abacuruzi ubwo njye mbafata nk'abacuruzi ntabwo ari abacamanza n'igihugu kibibona bagombye kugifata ko ari ikigo nk'ikimeze nk'uko natwe tubifite niyo cyaba gikomeye n'ibyacu byarakomeye bigenda bigira ibibazo biturutse ku mpamvu nk'izi ngizi unyibukije akantu ngiragera mu mubwira kiriya kigo ntabwo kigize ibibazo uyu munsi abanyamakuru ari abo muri leta umunsi umwe uriya mwana nanone avuye i Burayi ari mu biro turimo tuganira bamukuye ku kibuga cy'indege aje kundamutsa ngiye kubona mbona haje abantu mu biro byanjye ati hano hanze hari umuyobozi witwa umuyobozi w'akarere ka Kicukiro witwa Ndamage shefu ntimubwire yinjire batoya bati ngwino hano hanze ndagenda mpageze nsanga abapolisi abayobozi abanyamakuru nk'ibyo bijya gusa n'ibyo ngibyo baragenda baranzengurutsa ikigo cyose nabwo navugiye amagambo ntagomba kuvuga ngo ndazira iki ngo umuhanda wa haruguru y'iwanjye mpureho no kwa padiri ngo ntabwo uharuye ngo ntabwo twigeze tuharura barancunaguza ngezeho n'amagambo nahavugiye uretse ko amwe navuze umunyawe nk'ayo navuze atavugwa nawe ubwawe ntarayo watahitishije muri radiyo no muri televiziyo y'u Rwanda
ubwo yari ayahe
nuko nababwiraga yuko barimo bandenganya ntibyarekeye aho ubu nabyibutse uyu munsi buriya harafunze Jira yavuze ati no atahubwo ngiye gufunga araza ashyiraho ingufuri aravuga arafunga nguma kumwibuka nkaho n'ubu ofisiye rumara uracyafunze
ubwo hari mu buhe mwaka
ntabwo nibuka umwaka ariko erega byagiye biba kenshi iriya terorizime iriya terabwoba ry'abantu bamwe cyagiye ribaho kenshi ku buryo nageze aho nanazinukwa nkatinya no kujyayo
amaherezo
nyine ubu ngubu byagiye ahagaragara kuko byatangiye kuvugwa ngiye kubishyira ahagaragara ibi bintu bibiri ntabwo ari gusa kumva buri munsi umwe w'akarere yaje yafunze araza kukubwira ngo kora ibi n'ibi akwigisha uko ucuruza akwigisha ibyo ukora ngo kubita umugabo cyane wagera ukamumara ubwoba ubu nanjye niba ntigeze kubikubwira nkaba nagiye imbere y'ubushinjacyaha nkabivuga mbese ubu urabona bw'ikiri ibanga kubona nk'umuntu uvuga ngo ni umukuru w'akarere ushaka ngo umuteze igihugu imbere akaza akagucagagura agucunaguza imbere y'abaturage mu karubanda n'umubari wawe utatinyuka kubimukorera none abandi nabo baraza bakavuga ngo umuntu nguyo mvuga ngo nibo bagiye kunsimbura bakaza bakabafata n'abafata amabandi nk'uko bayita urumva ibyo bintu birekeye aho ngaho ubwo si wabugamije hari n'ibyo byantuze by'akarere ngiye kureba amadosiye uko yari ameze n'uko byagize kuko ngiye navuga ibintu mu ubuyobozi ntibukosa ibyo bavuze nk'abika intu barimo baradukosora ariko iyo bikomeza bigenda bicya abanyarwanda baca umugani ngo bishya bishyira bishyitse ntibaze ko niba bafashe umuntu bakajya kuvuga ngo ni mironko bafunze abo babyumva mperutse kugira ibyago mu mahanga umwana wanjye yitaba Imana ubu ari umunavi iyo babaroga bampamagara ubu nsigaye mbona n'amatelefoni yabo sinyita kuko urabona ibidukorera byose bigaho bisoma birirwaho bagira bati papa nahageze eske bimeze bite urumva ibyo bintu wabyihanganira rimwe umwana ejo naramubonye nicuza n'icyatumye njye kumureba ubu nabyutse njye gutanga ubuhamya nabwo nabivugaga ntari muzima n'ubu sindi muzima nabuze amahoro ubwo se koko
Thank you.
turacyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo turebera hamwe ku bibazo by'uruganda rwa Mironko Mironko Plastic Industries ruravugaho kwiba umuriro w'amashanyarazi wa Regi kuri mikoro muracyumva aka bagira ubusa
bigeze ku ntego ibyumba nyagiye ko investisa aho ngaho n'abantu barantege harimo n'abasekuriti arambo abanyambura ibyo nari bifite n'amafaranga ntabwo nigeze mpahamuka bigeze aho ngaho
ubwo wari mu mwaka wa ryari
2014 ntacyo byantwaye kuko nabonaga ari abajura ariko noneho abantu bakubwira ngo nta bayobozi kuko bona nk'umuntu imbere yawe arayitinyutse ngo wagisambowe wamurebe utese muravuga uteze ubu nkore iki nicare nkore cyangwa ngire nakubeshye natangiye kuva nyinzoro nanariza ruriya ruganda rwari mu nganda zikomeye rwa plastike rwazize abanyarwanda kwirwa bancunaguza ukagenda uwo wuwe nawe akagucunaguza ngo dore ngo biriya bishaje wewe uteze ko biriya nabyubatse nkiri muto ukumva barakwigisha ibyo ujya gukora wowe ugiye kuzareba kandi nawe uri umunyamakuru ugiye gukora nge haba muri radiyo Rwanda hariba muri televiziyo z'u Rwanda haba mu karere ka Kicukiro wajya kureba inyozo nyandiko wazibona hari ibimenyetso byinshi mpavuga neza n'aba ngaba bakora ibi barabikora yuko mbese ubu byabaye ni umuco wo kuvuga ngo dore kirira kigabo dore kibyoze ntabwo nanjye sinzi uko biri bugende sinzi uko bizagenda bamurekura batamurekura ariko byampaye gutekereza dufite igihugu kigendera ku mategeko gifite ubuyobozi cyane numva nzabusanga nkabusaba kurenganurwa aho kugira ngo bagume banyicira izina nakoreye ndi umwana twirwa dutanga amafaranga muri za publicite tuvuga ngo dukora byiza neza abandi bagira uruhande ngo bagasenye kandi bikorwa n'abacuruzi nkatwe kukoreye ntabwo ikigo gicuruza ibibazo duhura nabyo gihura nabyo niyo harimo n'abakosa nabo barabafite baza bakambwira bati kumenya hari abakozi bibaye bakoze ibi n'ibi tukabyumvikanaho nk'uko bansabye amafaranga nkayabaha nabakoreye byiza byinshi imashini zabo ziri mu kigo cyanjye imiriro yose bayinyujije iwanjye ntawe nigeze nishyuza mbese ugize neza kumbaza ibi ngibi n'ubwo ndi kubivuga naragerageje kugenda mbyibageza mbyibageza kuko ndi kuvuga wumvise ko hajemo n'ibi by'akarere
byumvikanye ko harakamaze iminsi
ni ukuvuga ko ugumye no kumvugisha nazana n'ibindi nkibuka n'ibindi ndumva rero ubundi sinkunze kuvugana n'abanyamakuru ariko nabonya igihe aho kigeze ngomba gutinyuka nkatobora kumva akanyamakuru kavutse ngo niwe kanditse ngo kugira ngo gakunde kabone abagasoma ukumva umuntu w'umuturage aragutelefonye ngo ahinde ikinyamakuru ngo we ngo Mironko ukagira ngo uri mubyara we ubumeze nahindutse nk'umubyara wabo nagira ngo nabonereho nabibabwire yuko ibyo bibwira barimo baranyimagina ntabwo banze abo bantu niba ushobora kubibagezaho uzabibabwira abo bantu bose bibakwandika utwo ngutwo ntabwo bazi Mironko icyaricyo Mironko nabaye umunyenganda wa mbere w'umunyarwanda nkorera u Rwanda n'ubu ndacyarukorera n'ubwo nshaje bwose ntawubiha kuvuga ngo baracafishe izina rya Mironko ntabyo bashobora nta n'ibyo bazashobora barabeshya isi yose iranzi nakoreye mu bihugu duturanye byose niburayi nkorerayo kuvuga rero ngo urajya gucafuza izina rya Mironko ngo ryice ntabwo wabishobora
Mironko Francois ndabashimye ku kiganiro mu mahera y'ijwi rya Amerika
namwe murakoze ndabashimye
mbere yuko nkura n'umunyenganda Mironko nari nabanje kumva impumeko ya bamwe mu bakozi bahembwa na muhungu we Jean Pierre Mironko ku ifungwa rye nkinjira umuzamu akamenya ko ndi umunyamakuru yahise ansohoreza inkuru avuga ko ari incamugongo ko ufatwa nk'umubyeyi wabo yafunzwe nk'umunyamakuru maze mu buryo bw'ibanga mpita ncana ibyuma atabizi niyo mpamvu nubwo yavuze ko guhagarara ku byo avuga ntacyo yumva byamutwara twahisemo kumurindira umutekano maze tunahindura amajwi ye
mu bintu bijyanye n'amashanyarazi naho ahurira nabyo imirirwa y'ingendo yavuze ashyira akurikirana n'umutungo wa pawe rero nimba ikibazo cy'imirire wenda nimba yaranyereje nk'uko babivuga cyakozwe n'umutekinisiye Nana, I shall go and even get them to say, Cooper. They gave her anything to keep her, they said, you can't see me. Hey, me? Limbo and the two, they were in the home. I can only get committed to the job.
Arakoze uyu mukozi wo kwa Mironko waduhaye ubuhamya ku buryo azishebuja. Ni nawe mbona nsorejeho ikiganiro, nshimira buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo, ndetse ntibagiwe namwe mwadukurikiye. Ku zindi ngingo mwatwandikira kuri radio yacu @gmail.com cyangwa se kuri radio yacu @voanews.com. mwari na aha bagira ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.